jiriw de kun bɛ ka yɔrɔw lamini an fɛ yan nɔ.
Le danakɛw nɔ le wuro amen go ɗumna wallanno du sakkade bonandaji ndiyam wattu ndungu batte hono feƴƴere mawde nde ɗe puɗɗi fanɗitinde leɗɗe ɗe fu peƴƴama se duppa gaɗa ƴulɓe nokkuji ha wawde denoje men e ndiyam ka fa warde hendu ngala hannden ɗo yo jarendi tawete fawango kaaƴe ɗe feƴƴere nde noon yo sababu mawɗo ɓadagol jarendi heedugo amen ga hannden kana men jaa le wuro wongo ɓadigo men somin keɓa leɗɗe saabe ga amen ga ka wala fu ko woodi yimɓe tan ana nawtoro leɗɗe kañe e ƴulɓe fu saabe de no wurdete ni ana gani hannden ɓe darta hen kaalisi fa ɓe keɓa nomin gurda min ɗe hooram mi wona tippiɗo duuɓi ka hono ko kalanami ka aranda fay goto sottatano leggal yoko galle hasindina tan woni ko teneteno golleɓe osé forêt ɓe du ana gondi e famminde yimɓe amen du kabar muɗum ka noon ha sinni so gonga ka ɓe keɗatake hakkille amen fu yo dow nafa ka amen tan neyani nden noon min peƴƴan somin cotta hunduko wotoro fu temeɗe joyyi ɗum e wonde miɗen andi ka miɗen pewti e kutteji mawɗi e misalu ɓe ñamano ɓiɓɓe kareje min cuɓannoɗe du fami itta hen bulanga fawarde e moƴƴinde sabunde sakito min cotta du somin itti komin kasindini ko hannden ɗo noon kaare fen gooti yiyatake ɗum waddani jaati basiji hakkunde worɓe rewɓe sukaɓe jokorɓe yogaɓe kolliti hono ɗowki kaareyi ka jaati ana haɗa rimo kañum e gawri mawnu ɗum ɗo wonde ana remeteno arande soro leɗɗe ɗe taytiɗalla fu waɗali feƴƴugol leɗɗe fa nawtoro sukka almisaɗɗo e muɗum nder ñalawma goto ɗum wona ko teddi fasannen minen rewɓe miɗen gaajoɗo hakkunde amen dow kutteji waltagol wakkati e hakkille amen ka rewɓe fu ɓuuri tampude e majjum